akaja tule ekikubya mameme ntakera
we mukwano gw'obulungimu ebisobyo eddoboozirio
mukwesanze bingi siriza kubimenya
nembimalayiyabo
kale watonda bw'oti okulaba otunula teweefiirayo tomanyi toli muliro nze muzigo ogusante
ne bulungi bwo bwesikoowa
agasaga ekyenjogomoola oyogera mani bw'oyogera amazima mbeera mbinyumirwa teri kirimu gwe kitakola makulu gye ndi labayo bebi
wandalusa mukwano balabu yo ekwafu balabu yo bebi mu mutima nawumula
era
wandalusa mukwano balabu yo ekwafu nabufulu mpaka bebi kale wajuna
obuzibu bwefunye bwoka amaaso gaganya kwewumba bajikukwateko kuva ku matampaka eyo mukiro naye byonna ebyo byonna binyegerera z'omusalumanya kanokera kulawo mutima wayingira wala
layo bebi wandalusa mukwano balabu yo ekwafu balabu yo bebi mu mutima nawumula
era
wandalusa mukwano balabu yo ekwafu
kankwekumire banababuganya tebalina
oyali twenganga aligwa mu katebe butata
kankwekumire banababuganya tebalina
yengavuganya naki katonda kyeyawenta
amanyi gambikanga simbe kugwemmebi wange bugagga bwange bwonna bwonna kugwe mulungi wange mulungi wange munange
Love you, baby. Wandalusa mukwano.